Kwanza na shukuru mola kukuleta humu duniani, mtoto liumbwa hata bila kosa mimi kagunja amri kukutamani. Tenda jema kikauvishwa pete, wahenga wamepongea jo baby ulivisha pete. Kila jina situ wewelezi, picha yako macho yako sura yako baby nanifaa, yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha haina manufaa, yeah. Picha yako macho yako sura yako baby, wasirushe mtama ugeuze picha mama yo. Baby come njoo kipakue kwetu home, siwezi kipakua. Baby come njoo kipakue kwetu home, siwezi kipakua.
Sikuachi, baby wache wafanye research. Januari, Februari, hadi Machi tumekuwa online tukichati. Unatafutwa kama jia coconut, nisha kufunga kama lokunati. Wengi wameshindwa na mikakati kugundua wapo kwenye zahanati. Hey, oh,
hey, nafsi yangu ishike, 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 chungi sitikisike. Kishoto kulia, kusiweke alama ya punda milia. Nafsi yangu ishike, 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 chungi sitikisike. Kushoto kulia, usiweke alama ya punda milia. Picha yako, macho yako, sura yako baby nanifa, yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha haina manufa, yeah. Picha yako, macho yako, sura yako baby, wasirushe mtama ugeuze picha mama ya. Baby come, njoo kipakue kwetu home, siwezi kipakua. Baby come, njoo kipakue kwetu home, siwezi kipakua. Toto langu wacho waonge kwenye giza watazima. Ndoto yangu tuje tuone, Mola wetu tupe uzima. Na wacheki macho weka mbele, chunga sana hey, na wapima nitaseti ni wake kaumeme hey. Kuwachoma wanataka kushindana na mi, hizo ndoto za popo watamani busula kwa mami. Usiwake hata kwa mkopo, umeiva kiasi changu we. Toto moto, usichango nyue kipenzi changu. Usitani katisa ndoto. Picha yako, macho yako, sura yako baby nanifa, yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha haina manufa, yeah. Picha yako, macho yako, sura yako baby, wasirushe mtama ugeuze picha mama yo. Baby come, njoo kipakue bedroom home, siwezi kipakua. Baby come, njoo kipakue bedroom home, siwezi kipakua. Hey, this is what